Sanibonani. That's a greeting in our language, isiZulu, meaning hello. The response is yebo. Sanibonani. Beautiful. We thank you all for coming to our show this evening. Ladies Make Black Mambas was formed 51 years ago by our leader, Professor B.J. Mshengu Shabalala. And our mission has been to spread our culture, the culture of South Africa, of love, peace, and harmony throughout the world. Your being here this evening continues this journey. We thank you very much. This next song is called Yangilumi Nkukhu. It's about a naughty little chicken who won't let us do our work on the farm. This little chicken keeps biting our feet, our ankles, and our legs. Sometimes we get fed up with this little chicken. We wanted to kill it and eat it, making some buffalo wings with it. But some of us have said, no, it's too small. It won't be enough for the rest of us, so we let it live. Here is the song, Yangilumi Nkukhu.
Yangilumi Nkukhu.
Yangiluma,
Yangilumi Nkukhu.
Yangiluma,
Salawe Nkwehlisabethi.
Yangiluma,
Inkukhu Inamazinyo.
Yangiluma,
Yangilumi Nkukhu.
Yangiluma,
Salawe Nkwehlisabethi.
Yangiluma,
Inkukhu Inamazinyo.
Ngibonile iluma abantwana bo.
Ihlenga nasekuseni. Ijabulela ukukhanya kwelanga.
Ngibonile iluma abantwana.
Ihlenga nasekuseni. Ijabulela ukukhanya kwelanga.
Nizini madoda
ngoba futhi yancelisa inobiso lomnandi njengoba nathi sakhula ngobisi nayo ke ikhulisa abantwana bayo ngobisi lwayo lomnandi.
Nithini madoda, nithini madoda ngezimangasa lenkukhu. Nithini madoda,
inkukhu ihlele useni.
Nithini madoda,
ihlunga amazinyo ayo.
Ngezimangasa lenkukhu,
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele useni.
Nithini madoda,
ihlunga amazinyo ayo.
Ngezimangasa lenkukhu,
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
ibona futhi yancelisa.
Nithini madoda,
inobiso lomnandi.
Ngezimangasa lenkukhu,
ikhulisa abantwana ayo.
Nithini madoda,
futhi yancelisa.
Nithini madoda,
inobiso lomnandi.
Ngezimangasa lenkukhu,
ikhulisa abantwana bayo.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele ekuseni.
Nithini madoda,
ihlunga amazinyo ayo.
Ngezimangasa lenkukhu,
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele ekuseni.
Nithini madoda,
ihlunga amazinyo ayo.
Ngezimangasa lenkukhu,
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
ungoba futhi yancelisa.
Nithini madoda,
inobiso lomnandi.
Ngezimangasa lenkukhu,
ikhulisa abantwana bayo.
Nithini madoda,
ungoba futhi yancelisa.
Nithini madoda,
inobiso lomnandi.
Ngezimangasa lenkukhu,
ikhulisa abantwana bayo.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele ekuseni.
Nithini madoda,
ihlunga amazinyo ayo.
Ngezimangasa lenkukhu,
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele ekuseni.
Nithini madoda,
ihlunga amazinyo ayo.
Ngezimangasa lenkukhu,
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
futhi yancelisa.
Nithini madoda,
inobiso lomnandi.
Ngezimangasa lenkukhu,
ikhulisa abantwana bayo.
Nithini madoda,
futhi yancelisa.
Nithini madoda,
inobiso lomnandi.
Ngezimangasa lenkukhu,
ikhulisa abantwana bayo.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele ekuseni.
Nithini madoda,
ihlunga amazinyo ayo.
Ngezimangasa lenkukhu,
amahle amhlophe.
Nithini madoda,
inkukhu ihlele ekuseni.
Ngitini mato.
Isho mama siyo ayo.
Nzima ngasalenko.
Amahle amhlophe.
Ngitini mato.
Ungaba futhi yancelisa.
Ngitini mato.
Inobiso lumnasho.
Nzima ngasalenko.
Iyo 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 iyo.
Ngitini mato.
Ungaba futhi yancelisa.
Hayibo.
Ngitini mato.
Inobiso lumnasho.
Nzima ngasalenko.
Ikhulisa abantu abayo.
Ngitini mato.
Ikhulisa usenzo.
Ngitini mato.
Amahle amhlophe.